Cinderella.
Naba nona.
Inzeru nabe.
Wabukuta chi.
Mbukani wangu wa.
He he.
Sibia sile wanchawa.
Naba nona.
Mwezi kukuta.
Bande musele na pata yo badi. Bili pazo to kushaka we badi. Kesa moko mapesa yo mada. Kamari kwa disi. Ratata. Wawo wa mimalaku. Serena pata chiwasa ya yo.
Kongera kokumpunyerera ko e ubona senguka yo nejena dakatozungera yo wali boyfriend nari nyino kunonya yazibandi ficha hazibandi ananda gomo kwano mwa advance wa malanga mama tewezi mbato ina pulani wa mala mama nefuna yo anzi za mama
wango wa mimala ko serena
your side can't your body, your beauty. Some loving, come back home, my darling.
Sigizake wala la, the tonga tika na buwalo bolala. Angezake wala la, sifuganya na buwalo.